abadukanya emirimu mu ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti bazzeemu okufuumulwa omulundi ogw'okubiri mu kakiiko ka paalamenti akalondola ensaasaanya ensimbi z'omuwiwoomusolo olw'omuteeseza omukulu ministry eno Catherine Bitalakwate obutalabikako mu kakiiko ako ng'ate kumpi buli ensonga yeetooloolera ku ye omusasi waffe Edith Nabagereka abaddeyo n'ebisingawo.
Abakungu bano babadde balabiseeko mu kakiiko kano okuttaanya ku mivuyo egyalabikira mu alipoota y'assaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka ogwedde eya 2024-2025 nga muno ssaabalirizi w'ebitabo yazuula ebirumira eby'enjawulo mu minisitule eno omwali n'abakozi ab'empewo. Ebimu ku byazuula ye gavumenti okufiirwa obuwumbi bw'ensimbi 46 mu obukadde 8 nga buno bwaweebwa ng'akasiimo eri abaali abakozi ba gavumenti 1389 abaali bakola mu bitongole bya gavumenti ebyagattibwa gye buvuddeko nga bino byali bikola emirimu egifaanagana kyokka abakozi bano ate era ne bamala ne baweebwa emirimu mu bitongole bya gavumenti ebirala nga kino kyava ku bitongole bino okuyisa olugaayo mu kuwabulwa kwa ssaabawolereza wa gavumenti ekyafiirize eggwanga. Ensonga ebadde ku mwanjo olunaku olwaleero y'ey'omuteeseteese omukulu mu minisitule y'abakozi ba gavumenti okuttaanya ku nsonga eyaviirako abakozi ba gavumenti okulemberamu okulondesa mu kulonda okwakaggwa. Wabula ekijja ababaka embiri ku mutwe kwe kulinda omuteeseteese omukulu mu minisitule y'abakozi ba gavumenti Catherine Bitalakwate nga talabikako ng'abadde asindise omumyuka we Irumba Logias Kaija ng'onazze n'ebbaluwa z'awadde akakiiko eziraga ng'omuteeseteese omukulu bw'abaddeko emirimu emitongole egyaliko mu State House ng'era obubaka bwonna Irumba yabadde abwetisse ekintu ekitabudde ababaka.
Mr. Irumba, you said you've been in public service for 6 months and you, in your own capacity you think you are competent enough to respond to matters of audit during a period where you are not part of public service.
Madam Chair, the nature of our appointment and work, you take responsibility of the office that you hold. With me, we have a team of competent personnel who have been in the ministry for much longer, and other issues that require their input, they would gladly respond. And the issues of accountability for the last 1 year, for which I participated in half of it.
So, honorable colleagues, I beg that we do discharge for the second time the Minister of Public Service.
Wabula amyuka ssentebe w'akakiiko kano Goretti Namugga agamba nti ekikoleddwa kiraga ng'omuteeseteese omukulu mu minisitule y'abakozi bw'azzeemudde akakiiko kano bw'abasindikidde omuntu atannaweza na mwaka mu woofiisi. Basazeewo okubagoba okukyusa olunaku olw'enkya bakomewo n'omuntu gwe beetaaga. Ku lwakina na 8 akutunyiza 8 CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wano ku Paalamenti.